Dopest DJ in town, GJ the DJ.
Oh yeah. Nakuja, baby nakuja. I love me, baby nakuja. Nakuja, baby nakuja. I love me, baby nakuja. Kama jali, mie, kwako nyama nyama. Uwadali utafanya nini, wakini nyama nyama. Nakuja, baby nakuja.
Nikamate, kamate, simbwake. Baby, let me be romantic. Hatuja, we don't mind them. Navuta picha, ulivyo ticha. Mambo choro choro. Mama, bonita, bure mbomororo. Nakuja, baby nakuja. Allow me, baby nakuja. Nakuja, baby nakuja. Allow me, baby nakuja. Kama jali, mie, wako nyanga nyanga. Wadari utafanya nilie, wakini nyanga nyanga. Nakuja, baby nakuja. Allow me, baby nakuja. Nakuja, baby nakuja. Allow me, baby nakuja.
Oh baby, jo, 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 kulosa. Oh, 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 baby, come, 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 kulosa. Oh, 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 oh.
Kwa udongo ama umefinyango kama dongo. Baby kwani umenipiga zongo ala.
Nyumbani jengo kwa kitasira. Kwenye macho yako mpia tazama, na yona uruma yako mama. Shanga moto mana, una muda unakata kama. Na noa kiswa tulinyama, na kodi nyundo za tuandama. Reski zama kwa zama, ya kwetu kesho ya kwa wichana.
Kidogo na chokletea, usinule pokea. Nipate moyo unifariji. Najuti naziongezea, usichoke nyombea. Mola kubariki zaidi.
Yatapita kipenzi cha, yatapia.
Kila mara ananifanya silali, na muwaza yeye tu. Anaiweka roho yangu juu, ana utoto tu. Sema uzuri ananipaga asali, mina ilamba tu. Na penzi letu ni kama suna, na ulinzi kama suma. Hata akinuna, bado napendeza mchuma. Mkimwona ananichuna, usinione huruma. Tuliwa na mtu, mtu yake chuma. Basi mwambie ninampenda. Sawa, sawa, sawa. Mwambie ninampenda. Yes, sawa, right. Sawa, sawa. Peshi naingia, sina akili ya kuchange ya idea. Apo apo nimemungania, apo apo nimeshikilia. Na visa poro kwenye mtaumia na wakika. Haya mapezi, kusema kweli, yataniua. Wakika, haya mapezi, kusema kweli. Na penzi letu ni kama suna, na ulinzi kama suma. Hata akinuna, bado napendeza mchuma. Mkimwona ananichuna, usinione huruma. Chaptuliwa na mtu, mtu yake chuma. Basi mwambie ninampenda. Sawa, sawa.
Utani utani waka una michezo unikosha. Fanya rudi upake unanitesha baby. Wapo wako kwangu unanitosha. Baby, do you miss me? Yeah. How me me? Baby, you can miss it daily. Yeah. Daily, daily, I'm so crazy. For love I'm crazy. Baby, na kumisi daily. Daily, daily, I'm my angel, my queen. Unachotaka misi katai. Chumi upendo, my dear. Unaonipa misi kinai. Uwendo, my queen. Unachotaka misi katai. Chumi upendo, my dear. Unaonipa misi kinai. I miss you.
Sembu muya au kena dwele tunaidi mama brade Kamba na mapose Sako lili change na pepe kana mapose Niki kama rounds unachua how it goes Mr. Brad labdo nikuta kwa meno niki floss oh. Dakika mbili tumebonga 1 hour Tume make El Nino na ma champagne showers Tiba ya kuchapa sini pesa ndiyo dawa Siri ya kuka fly sini pesa ndiyo mabawa oh.
Vinho sio wako. Bala una jam na mambo bado. Naise defeat ya naihando. Tukimaliza rudi kwako. Sio wako, ni wetu. Sio wako, ni wetu. Sio wako, ni wetu. Sio wako, ni wetu. Jabel, kairetu. Kwa mpasho, jichopeku. Ulisorora simu ndio ujamtu. Na ukizuba na panda mbegu. Aliacha sleju ya kienyeji. Ambare hiki tunia wengi. Yako ni ugali ya nataka keki. Wacha kujistresa kuna mapenzi. Huku wayambiwa plenty fish in the sea. Hike mnia wajanja wacheza left wing. Through pass hadi mtu hunge waidhani. Ogopa mwenye atapaya hadi oji. Unadhani ni wako sio wako. Ala una jam na mambo bado. Na ise defeat ya naihando. Tukimaliza rudi kwako. Sio wako, ni wetu. Sio wako, ni wetu. Sio wako, ni wetu. Sio wako, ni wetu.
Ni wako, akiwa kwako. Akitoka inje, ni wetu. Ulize, yua kuje kwako. Alikuwa wapi, si alikuwa kwetu. Uda boss, acha kubonda. Mimi na wewe ni shareholders. Asanti ulimba yanguo. Alikuja amingara. Nilimnyandwa na hiyo nguo. Ile nguo ulimnunulia. Najua inauma, it's no sharing. Kana hilo sharing is kiata. Kama umekatch we move on. Me I'm the shoulder to lean on. Ukifanya alie, yu kuja kwangu. Na mbembeleza, tunaenda kwangu.
Unadhani ni wako, sio wako. Ala una jam na mambo bado. Na ise defeat ya naihando. Tukimaliza rudi kwako. Sio wako, ni wetu. Sio wako, ni wetu. Sio wako, ni wetu. Sio wako, ni wetu. Unadhani ni wako, sio wako. Ala una jam na mambo bado. Na ise defeat ya naihando.
See I like my girl with the biggie bum bum. Fine girl, pretty face, tell me where you come from.
What you want, Canada?
Anytime you move your body, you just shake your dance floor. If it is your waist, with the rise, my John. Oh my baby, Walangolo, shake them for me, Jacko Maro. Love the way you back it up, Walangolo, shake them for me, Jacko Maro. Love the way you back it up, girl, I don't mind if you got the man. I just wanna make you shake your ass, Walangolo. Shake them for me, Jacko Maro. Love the way you back it up. Love the way you back it up. Love the way you back it up. Girl, I don't mind if you got a man. I just wanna make you shake your ass, Walangolo. Shake them for me, Jacko Maro. Love the way you back it up.
I get so weak for your little swim thing. Dark skin, whitey, Asian, Arab, browning.
It don't even matter.
Big girls are it harder too. My little booty's harder too. She possess me like a voodoo. Come on, baby, wine and go low. Shake that for me and turn around. Love the way you back it up, wine and go low. Shake that for me and turn around. Love the way you back it up. Girl, I don't care if you got a man. Bad man forward in a different wine and go low. Shake that for me, boy, and turn around. Yeah. Love the way you back it up.
Back it up, put it up, shake it for me now.
Oh, yeah, 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 yeah.
Love the way you back it up. Back it up, put it up, shake it for me now. One, two, let's go.
I love the
love
way
you back it up.
Girl, I don't mind if you got the man.
Mind.
I just wanna make you shake your ass for Langolo.
Yeah,
shake
yeah.
That for me, Jacko Maro.
Yeah.
Love the way you back
when
it up.
When the music hits, girl, your body can't let you know. Mash up the place like a boom vibe, you know. When you see money start flying up over your body, miss I easy, I crying up. Pretty girl, I want you looking to my eyes. Say you can't whine, but at least you gotta try. So she got a boyfriend, but mine.
Oh my baby, Walangolo, shake them for me, Jacko Maro. Love the way you back it up, Walangolo, shake them for me, Jacko Maro. Love the way you back it up, girl, I don't mind if you got the man. I just wanna make you shake your ass, Walangolo. Come for me, Jacko Maro. Love the way you back it up.
Love the way you back it up.
Yeah, yeah, yeah. She a Cinderella dance.
you see that we dancing, yeah. Now, now you already know. When I see you, it's going down for sure. Don't be the egg out this thing for sure. What we do, nobody got to know. Now, now you already know. When I see you, it's going down for sure. Don't be the egg out this thing for sure. What we do, nobody got to know. Oh, na na, baby. Mazima baby sikulimba na yangu no mpano sikwa kutimba yana tulikole na yanga tulifeka. You and I don't even tell your best Gina. If our eyes are brown, we should keep it on the low. Sing songs for you, yeah, you're my angel. I give the world to you, baby, call me Caesar. When you see me turn a little girl, you're such a teaser. Please, yeah. Now, now you already know. When I see you, it's going down for sure. No baby, ain't got this name for sure. What we do, nobody got to know. Oh, no, no.
Select down, pull up, I wanna joy as in Bataka, bataka, dem kuku Onyenyo, kira kona, boom O tinti, tinti, mew Ogongere yo, ogongere yo
Mami, open dish
Muja, muja Komenye kori, ngatari na viyongo Ya chonko, la pulida inside Gambogo, mamu, kwano, gambogo, ma Gogo, nyiko, mutima, gogo, nyika Chama, la,
hot, 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 hot
You bet it did
Hot, 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 fire
You bet it did
DJ the DJ.
Nilikuwa na bestie alikuwa anaitwa Ego. Nilikuwa napenda sana form za Ego. Nimepoteza vitu moja juu ya Ego. Akoka Ego. Punguza Ego. Ego. Nilikuwa na dem nilikuwa napenda sana. Akaka dem nilicho tutaoana. Nilishtuka vile tuliachana juu ya Ego. Sana, singe kubali kuwa kwanza kupiga simu Nikisikia kupiga, karoka na niambia Usipige, saniko singo juu ya ego, nilingoja nipigie Alichoka kapigia chali mwingine Imagine, ningeweka ego chini Nipige simu, ningekuwa na bibi Imagine, nilichagua ego Na yo life ika ni humble Nilikuwa na bestie, alikuwa naitwa ego Nilikuwa napenda sana form za ego Ego Nimepoteza vitu moja juu ya ego Akoka ego Punguza ego Ego A rich man's joke is always funny So funny Tunacheka na unabo We just want your money Your money Tunapapasa ego Ndoto boke mfuko Tukule pesa yako, tukimaliza tukuwache peke yako Nijuzi tu manzuli enda Dubai Ukikuja Kenya, unajidai Is it safe? Uko umo ni safe? Suliza liwa uko Punguza kumaringo Achaka ego Msupa kabla life kuhambo Nilikuwa na bestie, alikuwa naitwa ego Nilikuwa na penda sana mfonza ego
I'm gonna
gonna stick with you for whatever I'm coming through. Mambo yakienda mbaya, I'm gonna keep you cool. Kama ulisafa sahau, karibu sapa. Kwa bahati nzuri mapenzi anaishi hapa. Sikio mpata, sina matata. Jisifi waka, pendeza takata. Kwa kashi mkononi kwenye mahitaji. Takupenda, moyoni nikupe nafasi. Takwa rambo, rindoni vita maji maji. Sito kutenda, kutenga, sito kujaji.
Naomba sana, naomba dua. Nisije zingua, nobody. Nobody. Watasema sana, wataonga.
The way that you do, nobody can love you better than I do. Nobody shows me the way that you do. Nobody do me the thing that you do. Maujanja, nampa mauninja kufu. Anaruka na inuka nangu kapu. Nanipa winja winja wade tu. Honey sugar ginger ginger my boo. Sauti ya kiongea tu mashallah mashallah. Mbua kitembea mwendo billions. Dala kama kajiongezea shit. Bala bala kajipendelea mpaka kara kara. Sauti ya kiongea tu mashallah mashallah. Mbua kitembea mwendo billions. Dala hakikusogelea yu bala bala. Sasa hakikuchekea no.
Pana mti kama network ni blanda. I'm on a romantic call. Better option ni wewe, safwa elewe. I'm on a romantic call. Nimekunokia na techno kuhanga papana. I'm on a romantic call. Better option ni wewe. Leo nimebaibamba. Leta mamako tuonge. Tuliko sana tangu masikio ni toboe. Hii namba ni ya mse wa movie hapa base. Usireply hata kikutext. Uliwacha kubonda tangu kukuzenu zende missing. Mliacha kushuku ule mkisi kuna ukame. Na hopa bako aliunda fence. Na hopa sano kuliwe na fisi. I'm on a romantic call. Baby panda mti kama network ni blanda. I'm on a romantic call. Better option ni wewe, safwa elewe. I'm on a romantic call. Nimekunokia na techno kuhanga papana. I'm on a romantic call. Better option ni wewe. Kieleweke, kieleweke. Lazima nikuweke, kieleweke, kieleweke. Lazima nikuweke, kieleweke, kieleweke. Lazima nikuweke, kieleweke, kieleweke. Lazima nikuweke.
Some balls ni pigane juu yako. Ni bonge na God ni mutishe bei yako. Ni lale chini unikalie kichapo. Ni bonge na gang do tufike ro ratio. Pia na die tu watese Nairobi hadida. Kapo goals too much outfits Adidas. Kubali ni kushike ni kukunjie kwa pub. Shukuru ex wako I'm glad I liku dump. My gold una glitter. Fashion killer. Grass is greener when the thighs are thicker. Na picture yo tumbo iki get bigger. Nataka kaboy unadeka kwena sister. 2 hours on a video call na we. We feel like a minute we can do this all night. Ukigolo akuna low siyezi break. Uko lonely, I'ma cruise to your end.
I'm on a romantic call. Baby panda mti kama network ni blanda. I'm on a romantic call. Better option ni wewe, safwa elewe. I'm on a romantic call. Nimekunokia na techno kuhanga papana. I'm on a romantic call. Better option ni wewe. Kieleweke, kieleweke.
Best DJ in town, GJ the DJ.
How do you know vex for me? Say I never call you since. But I hope that you are well. I hope you're my caretaker. Every day I'd pray for you. Make you a back, God bless you. I never forget you. I won't forget you. See my shoulder. Make you rest up on me. You know I got you. Let me be your friend indeed. Money don't show now. I don't keep some for you. You know go so far. Cause anything I get now for me and you. my life. Don't worry yourself, oh, everything go day alright. And if anybody try you, know it's gonna be on sight. See my shoulder, make you rest up on me. You know I got you, let me be your friend indeed. My money, money don't show now, I don't keep some for you. You know go suffer, cause anything I get now for me and you.
My dollars and you, yeah. You know you make me wanna give up my time. Sirisiri, tukakutana kwako ni click click bang tujuu ya kitanda chako.
Hamna, hela nini mnate, seka nini unalipa madeni na puchi yako. Miaka ni 20 uko, chini sitini na neti unatuvunjia mgongo.
Ulinipaka chance, na nikapita nako, uliponipiga intro siku ya introduction. Ana ni finance, na school fees zako, alinipeanga info, kwanza yesi babako.
Unapenda wa baba, hune watoto wako huruma. One shot, na kwani upendi utamu wanduma. Pesa ukute Kenya, te Kenya sana, we rudi ukakune wa baba wa duruma. Nikona pesa kushinda babako.
Kaske vibaya uko kweni, kaske vibaya uko kweni.
Sinena kwenyu,
kwetu wapi,
kwa babako.
Misi kutusi lakini kuda dadeki.
Siku dharau lakini wudu ngandula feki.
Uso marangi koshua hauni seti.
Cake and bake ni quality za fenty.
Chemi za uongo, story za jaba ndo tingize upongo. Ndo bebe kawale tikiza kamongo. Bari bari barabara bana maringo.
Ringo!
Niko na pesa kushinda babako.
Kaske vibaya uko kwenye. Kaske vibaya uko kwenye.
Body, shake your body. Angie, know you want me. Try me, try me.
Angela, I know you like teasing, I know you like freaking, I know you sound easy. Angela, am I the one scheming, am I the one cheating, or you just don't feel me?
My sexy angel, Angela, with you hakuna matata. Hunyashwa nipa furaha, itakidi tumechanga, you sadata. Akiwa lai nimekupata, can't lose you, niko rada.
I'm addicted, Angela my dawa.
Angie, Angie, body. Shake your body. Angie, know you want me. Try me, try me.
Angela, I know you like teasing, I know you like freaking, I know you sound easy. Angela, am I the one scheming, am I the one cheating, or you just don't feel me?
Angie, Angie, body, shake your body. Angie, know you want me, try me,
yeah,
try
yeah.
me.
Hey, Angie, why you so enticing? Body look good, body like munchies. Figure here, boom, make it bombastic. Why you look good, but you don't like it? Hey, touch it, lick it, ride it. Central, how did you private? Gonna be down, animal is safe. Mr. Officer, I don't need sirens, yeah.
Angie, Angie, body, shake your body. Angie, know you want me, try me, try me.
Angela, I know you like teasing, I know you like freaking, I know you sound easy. Angela, am I the one scheming, am I the one cheating, or you just don't feel me? Angela, I know you like teasing, I know you like freaking, I know you sound easy. Angela, am I the one scheming, am I the one cheating, or you just...
I'm a da-da-da, she want the fam, take it for one time, now she come from me. I think too long, she want to test in my cocora. My dear, make I tell you, I know they want to do like say. Me, I supposed to go holiday, but I want to stay.
I can't stand for one place. imechemuka.
Nate lo kuchapa.
Halo. Mambo imechemuka.
Nate lo kuchapa.
Halo. Mambo imechemuka. Nimechemuka. Mambo imechemuka. Nimechemuka.
Mambo imechemuka.
Nimechemuka. Mapenzi mena kula saizi. Mapenzi alifanya niwe cheesy. Mapenzi alifanya niwe mwizi. Sasa right now niko easy. Nimezima. Yeah. Mdo mzima. Nimezima. Nimedata. Data na mapenzi. Kushoto kulia. Ya kuchechikilia. Mdo mzima. Mimi nimetulia. Mapenzi mop. Nekula kwenye sinia. Nimekobea kwenye kazi. Mimi sinia. Halo. Mambo imechemuka. Ati nini?
Nate lo kuchapa.
Halo. Mambo imechemuka.
Nate lo kuchapa.
Halo. Mambo imechemuka. Nimechemuka. Mambo imechemuka. Imechemuka.
Mambo imechemuka.
Imechemuka.
So let the vibe and come and find me. In at the club, we can't do long free. Sexy all over you, nani. And I'm gonna die on the palm of you. Chama que la va, el loco ataco. Only my long chico, tan sangawa. Baby, you know you're not gonna fool on you. Now I'm gonna get on you, let's say yo. If you want to give me company, nina sente mo company. Don't worry, don't worry, don't worry. Come and go give you some money, yo. Baby, you got a little bit of things. On your body, you know how you do the things. So, baby, K-R-G, K-R-G, the one go my G.
Hello,
Mambo imechemuka.
Ati nini? Nate lo
kuchapa. Mambo imechemuka.
Kama ni yangu, basi ni yangu, uwezi get. Dalivit kungangana, ndo baraka anipe. Kama ni yangu, basi ni yangu, uwezi get. Dalivit kungangana, ndo baraka anipe.
Humaka, lazima nchatishe kwa TV, radio, wase wani one. Humaka, lazima nifanyile kitu, wase wagazet wani some. Humaka, lazima niongeze bibi, lazima niongeze bibi. Yeah, humaka, my blessing on me, my blessing on me. Najua nimekuwa katreti siwezi pinga. Naishi kasamaki eti maji ndo maisha. Na wasiliki kamati na bada siwezi pisha. Pisha, bleh. Nilirada mko wengi basi. Na mitomo zinyi zinyi zimejama kasi. Alhamdulillah ni kuhai. Sipishani nimepaka mbali walai. Yeah, nini simu mendea maseo. Mevango mekoku mwinayo. Oh, nikulia nendea kwekala. Nechene asa wakwa ena kwa yutene na tele. Humaka lazima nchatishe kwa TV. Radio wase wanione. Humaka lazima nifanyile kitu. Wase wagazet wanisome. Humaka lazima niongeze bibi. Lazima niongeze bibi. Yeah. Humaka my blessing on me. My blessing, my blessing on me. Ndona anza na misi na mwisho. Naifanya visimpo jumisi na ego. Washa nikubali nikiwa ivo ivo. We kama ujui abari no here. Maheta na wasulubisha design cool. Soon mta bow down mnizuru mimu. Kikolaut munguni endeshe gari at least ni chukunda miku. Dingwa wia ni kia tavia. Ndiendete kumangwa kwa lota na wia. Dingwa wia ni kia tavia. Ndiendete kumangwa kwa lota na wia. Humaka lazima chatishe kwa TV radio. Wase wanione. Humaka lazima nifanyile kitu. Wase kwa gazet wanisume.
I don't want you to they waste my time. I don't wanna wait till it's all over. This life is a gift from the most high, yeah. That's why I'm thankful for all I have. Cause the fast life really ain't all that. So now I try to be pure of heart. No be like say I know this shit no man. I just get better in charge. It's in a sea for this life fancy. I keep on for my belly.
También baja, pero la vida me protege de las malas. A veces creo que yo soy la hierba mala. Porque no muero que me tire muchas balas.
Y que me duela para recordar que estoy vivo. Que me la gozo, pero también la sufrido. Que ni la fama ni la lana, que no eres frío. Y la sonrisa de mi hijo me quita
el escalo.
Mis emociones, muchas palabras pero pocas las acciones.
Ya no vivo pendiente de las opiniones. Ya me reparo, solo quiero hacer canciones.
De mis emociones, muchas palabras pero pocas las acciones.
Ya no vivo pendiente de las opiniones. Ya me reparo, solo quiero hacer canciones.
Dímelo, si sientes que tu fe en mí. No siempre puedo estar feliz.
Hacer la cosa.
La gente está encima de mí.
Toda cosa.
Si arriba estás. Roller coaster.
And them no fi comprehend, and them no fi understand. I'm catching flies and they for dance. Nobody better than I, 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 nobody better than I.
Never say what you saw, you go hit my business of life. Enemies talking to friend enemies, so just to survive, yeah. But the devil on my back, that's why I'm steady on my grind. You know where I'm from, I'm never going back, yeah. So give me one for the road, make sure you feel my body and soul. Pray for the best, leave the rest to follow. Blood in my eye, oh go test me, go low, cause the boy they go low. But the devil on my back, that's why I'm steady on my grind. You know where I'm from, I'm never going back.
Nobody better than I, 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 nobody better than I.
Kwenye msimamo, kumi bora no pengine wamo. Yanga shikamo, hawa tuwezi hawa watoto wamo. La kufundali na gamubani ya wawezi kutufikia. Na mpira kwetu burudani ya tuchoki kushangiria. Wanajiuliza, wanini tunawakimbiza. Hawa chezi bori wanaigiza, Yanga tunatamba kuumiza. Tunashinda kila gemu kama tunakomoa. Kwa uwekezaji wa jeshe wa wawezi kutoboa. Tunawakumbatia, mkono wa kushoto kwenye gia. Zikitupanda hisia, Yanga tunachuchumia. Maji yanatoka wameloa, wameloa, wameloa. Na mbua makolo wameloa, wameloa, wamenyeshewa. Na mbua wameloa, wameloa, wameloa. Na mbua makolo wameloa, wameloa, wamenyeshewa. Na mbua Sino Yanga, Yanga Africa.
Engineer
Sino Yanga, Yanga Africa. Kila wakikurupuka tunawapiga kamba. Hatuna papara pupa tunalicheza samba.
Kwa mwanao wenye kuileja kuno wajachikutila mwanao. Niduvali pamba huka kuyamba. Niduvali pamba huka kuyamba.
Tunashinda kila gemu kama tunakomoa. Kwa uwekezaji wa jeshe wa wawezi kutoboa.
Tunawakumbatia, mkono wa kushoto kwenye gia. Zikitupanda hisia, Yanga tunachuchumia. Maji yanatoka wameloa, wameloa, wameloa. Na mbua makolo wameloa, wameloa. Wamenyeshewa na mbua wameloa.
I'm a man, I want to impress, and I want to carry my love.
I dedicate. till I die. I'll be rich till I die. I'll be rich till I die. I'll be rich till I die.
Go fit in my shoes, high fashion, give me shoes. Wanna sip some dinner?